Twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri micro muzindukanye na Jodiana Ninahazwe ikaze mu biganiro byacu bya kino gitondo. Muti twabateguriki amakuru yacu mukanya turahera kuyagezweho mu karere k'ibiyaga binini nkuko vyama imisi yose ya Mungu mu gatondo. Inyuma y'umukuru turaza kubashikiriza ikiganiro cyo rwaruka ejo kiza gukurikirwa na dusangira ijambo musangwa ikazi. Nongere ndabahe mwaramutse n'ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Faustin Twagiramungu yigeze kuba umushikiranganje wa mbere u Rwanda muri leta ya mbere ya FPR Inkotanyi mu 1994 yarayitavye Imana. Yaguye Buruseli mu Bubiligi afise imyaka 78. Ibindi ku vyamuranze na mgenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Nkuko umuryango we wabitangarije ijwi rya Amerika nyakwigendera Faustin Twagiramungu yabyutse ari muzima ariko akumva ananiwe yaruhutse akikijwe n'umuryango we. Faustin Twagiramungu yabaye ministre w'intebe wa mbere muri leta ya FPR Inkotanyi yashyizweho mu mwaka w'1994. Jean Baptiste Nkuriyingoma bari kumwe muri iyo leta ari ministre w'itangazamakuru aravuga icyo azibukira kuri Twagiramungu.
Twagiramungu nzamwibutswa n'ibintu byinshi. Nzamwibutswa ibiganiro byiza twagiranye njyewe umuntu wabanye nawe igihe kirekire, kuko uretse umwaka twabanye muri guverinoma nagira ngo mbwire ko twahunganye tukabana inaha ngaha mu Bubiligi, tukabana muri iyo myaka yose tumaze mu Bubiligi. Yari umuntu mwiza ugwa neza usetsa, ariko rero uretse ibyo ngibyo nge ndabona ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kumwibukiraho ari ubutwari yagize. Ni umuntu wabaye intwari cyane, umuntu wahereye mbere y'uko aba minisitiri w'intebe. Muzi ko Twagiramungu ari umwe mu Banyarwanda basabye ko politike y'amashyaka menshi yongera kuba mu gihugu. Icyo gihe twari mu ishyaka rimwe rukumbi ryitwaga MLND. Twagiramungu rero ari muri bantu 33 basinye basaba ko amashyaka menshi yongera kwemerwa. Ikindi gikomeye yabaye umwe mu bavuguruye ishyaka rya MDR. Icyo gihe ntibyari byoroshye kuva mu buryo abaturage bariho bavuga ko bari muri MLND kwemera kuvuga uti ngiye ku opposition ukajya mu ishyaka rya MDR. Ndetse icyo gihe we yari ku isonga rwose ushishikaza abantu, ndumva ari igikorwa gikomeye yakoze. Ikindi rero tutazamibagirwaho ngira ngo ni ukuba uzi ko mu ntambara umuturage bavugaga ko aziranye n'abantu bo muri FPR cyangwa yavuganye nabo uzi ko bamufungaga mu byitso. Twagiramungu we ari perezida wa MDR yarahagurutse agiye Buruseli avugana n'Inkotanyi na perezida wa FPR, ndetse bagirana amasezerano arasinya aragaruka mu gihugu. Icyo gihe ni ikintu gikomeye cyane, ndetse bamwe bumvaga yaragomba kuba yagomba gufatwa nk'umwanzi w'igihugu akaba yakwicwa cyangwa agafungwa.
Faustin Twagiramungu yari yagize uruhare rukomeye mu biganiro by'amahoro byaje kugera ku masezerano ya Arusha. Izina rye ryari ryanditse muri ayo masezerano nk'uza wa minisitiri w'intebe w'inzibacyuho Noble Marada wari umusirikare w'Inkotanyi icyo gihe. Yibuka Twagiramungu nk'umuntu waranzwe no guhuza Abanyarwanda.
Faustin Twagiramungu ikintu gikomera cyane muri jyewe mwibukiraho ni ukuba yarahagaze hagati y'igihe cyari gikomeye cyane, aho leta yari iriho mu Rwanda itemeraga Abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u Rwanda babita abanyamahanga. Aravuga ati abo ni impunzi zagiye hanze ziragarutse, tugomba kubakira kandi ntabwo twagira amahoro tutabakiriye nk'Abanyarwanda. Ati ibi ni ibinyoma byo kubita abanyamahanga, kubita ko ari abagande ntabwo ari byo, ahubwo na abanyarwanda b'impunzi tugomba gushaka igisubizo cyahuza abanyarwanda bose muri rusange. Ayo ni amagambo yakoresheje mu gihe yarari mu bubasha bwo kuyobora ishyaka yayoboraga. Yabigiriyemo ibibazo byinshi cyane, leta yari icyo gihe nayo iramubangamira, ariko yakomeje gutsimbarara ko atareba ubwoko ahubwo areba abanyarwanda. Igihe nandi umunyarwanda yari itarabaho yingiye leta y'uyu munsi ivuga.
Faustin Twagiramungu yumvikanye kenshi ku maradiyo mpuzamahanga avuga imigendekere ya politiki yo mu Rwanda. Yakunze kumvikana mu kiganiro Imvo n'Imvano kuri BBC kimwe n'abandi banyapolitiki bakuru b'u Rwanda. Ali Yusuf Mugenzi baganiriye aramwibuka nk'umunyakuri.
Venusti mu biganiro gye nakoranye n'abanyapolitiki b'u Rwanda, navuga ko Twagiramungu yari umugabo uvugisha ukuri, waharaniye ukuri kugeza yitabye Imana. N'umuntu uhagaze ku kuri. Ndibuka umunsi Adida turi mu kiganiro arizwa n'abantu be bishwe muri Jenoside. Faustin yatakaje abantu barenga 40 azira bazize imikorere yo kuvugisha ukuri, kuko atumvikanaga icyo gihe na leta yari hari, ariko icyo yashakaga ni demokarasi. Indacyo haraniraga kandi yitabye Imana haranira demokarasi. Yari intwari kandi azibukwa mu mateka y'u Rwanda nk'intwari. Wabandi bavuga ngo ntabwo apfanda ijambo ku kintu yemeraga ko ari ukuri. Twagiramungu ntabwo yashoboraga guhinduka na gato.
Faustin Twagiramungu avukiye muri komine Gishoma mu cyahoze ari prefektura ya Cyangugu, yabaye mu babyukije ishyaka MDR mwaka w'1991 arariyobora kugeza avuye mu Rwanda muri 1995 atabarutse. Yayoboraga ishyaka Rwandan Dream Initiative ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda rikorera mu buhungiro.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyuma y'umwaka umwe umupaka wa Nemba Gasenyi uhuza u Rwanda n'u Burundi ufunguye, aba mu micungararo yabo bavuga ko taremererwa gusubira guhanahana ibidandazwa nk'uko vyahoze imbere ya 2015. Imipaka itarugarwa bivuye kucuka kibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru Asunta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Uyu mupaka uherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera, ni mu birometero bisaga 60 uvuye mu mujyi wa Kigali. Uyu mupaka wafunguwe mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Kugeza ubu abawunyuramo bemeza ko ubuhahirane butarasubira mu buryo nk'uko byahoze mbere y'uko ufungwa. Ukigera kuri uyu mupaka ubona imirongo ku idirishya ry'abashinzwe binjira n'abasohoka ku mpande zombi, bareba niba ibyangombwa by'abifuza kwambuka byuzuye. Abinjira bose berekana ibyangombwa by'inzira bizwi nka passport. Ababishinzwe bakabanza gusuzuma niba byuzuye bakabareka bagatambuka. Abakora ku mupaka wa Nemba babwijwe rya Amerika ko abagenzi bagera kuri 70 aribo bambuka uyu mupaka ku munsi bajya cyangwa bava mu Burundi. Gusa aba bayobozi bavuga ko muri ibi bihe bisatira impera z'umwaka abambuka uyu mupaka biyongereye, ubu bakaba bagera ku 1000. Mu mwanya namaze ku mupaka nabonye abagenda biganje mu bakiri bato cyane cyane urubyiruko. Uru rujya n'uruza ruje nyuma y'imyaka igera kuri 7 ubutegetsi bw'u Burundi butumvikana n'ubw'u Rwanda, aho abategetsi b'u Burundi bashinjaga ubw'u Rwanda gushyigikira bagerageje guhirika ubutegetsi bw'u Burundi muri 2015. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko nta ruhare rwagize muri ibi bikorwa. Kugeza ubu abaturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko bifuza ko bajya basabwa ibyangombwa nk'ibyo batangaga mbere. Aba baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika basobanura ko abaturiye hafi y'umupaka mbere basabwaga kwambuka bakoresheje irangamuntu, ariko ubu bose basabwa kuba bafite passport, ibintu bemeza ko bibagoye.
Rohejwe hagashyirwaho uburyo bw'irangamuntu nk'uko tujya i Buganda byaba byiza kurushaho, kuko laissez passer cyangwa se passport bigurwa amafaranga menshi.
Amafaranga ya passport cyangwa amafaranga ya laissez passer haibamo batayafite, kandi yarafite umuryango hariya, yarafite akabusiness ari gukora hariya.
Ubuzima nyine baba bugenda gake gake bitewe n'uko batadukomore ngo tuze tugenda ku buje tubisanzwe nk'uko byahozeho kera. Bagaragaza ko urujya n'uruza rwagabanutse.
Abaturage kandi bagaragaza ko nubwo bemerewe kongera gusurana hagati y'ibihugu byombi, bagifite ikibazo cy'uko batarabasha guhahirana nk'uko byahoze.
Ubu twarashomereye nta kintu turiho rwose, mudukora ubuvugizi tukongera guhahirana nk'ibisanzwe. Kuno ku mupaka biteye muri no minsi ni ukuvuga ngo nta bicuruzwa
bigomba kuva i Burundi bizinaha mu Rwanda. Twe abaturage tugire ubwisanzure bwo kuba twajyayo.
Mu yindi mirenge yegeranye n'umupaka w'u Burundi, kwa abaturage babwijwe rya Amerika ko bataramenya niba n'imipaka yarafunguwe.
Nta Burundi nta bajyayo magingo aya nta buduhahirana. Ufunga imipaka nta nubwo tuzi ko nta bayifunguye. Mbere twaragenderanaga nta kibazo cyari gihari, ariko imipaka ifungiye ntabwo tukigunda kugenda.
Ntabwo tubibona neza ibyo dushaka. Ikibura u Burundi ntabwo duharana neza nyine nk'uko tubyifuza. Ahubwo nta nubwo nari nanabizi ko imipaka yafungutse. Ntabwo nari mbizi.
Mbanza hagifunze ntabwo mbizi.
Burundi bwo ntabwo tunabizi. Niba duhahirana niba imipaka yarafungwa ntirafungurwa rero
ntabwo uri gupfa kujyayo. N'uruzi urwaruzi ugiye rwagutwara.
Umupaka w'u Rwanda n'u Burundi uherereye Nemba uri mu karere ka Bugesera. Umuyobozi w'aka karere Richard Mutabazi yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika kubuka umupaka wa Nemba hanyuzwe ibicuruzwa bivuye mu Rwanda. Yaduhaye ingero z'ibyuma byiganjemo za ferabeto bijyanwa mu Burundi, inkweto za plastike ndetse n'ibinyobwa by'uruganda rwa Skol. Uyu muyobozi yavuze ko kugeza ubu ibicuruzwa bituruka mu Burundi ari byo bitaratangira kuza, akaba atamenya impamvu yabyo. Mu tundi turere duhana imbibi n'u Burundi nko mu ntara y'Amajyepfo, guverineri w'iyo ntara Kayitesi Alice yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nyuma y'inama zinyuranye bakoranye na bagenzi babo b'i Burundi, ubuho ubuhahirane bwatangiye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi uri ku Kanyaru mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijyanye n'ubuhahirane rero, twe ku ruhande rwacu nk'u Rwanda imipaka irafunguye n'ibicuruzwa biremerewe kugenda. Ibijyanye n'inzoga za Skol birambuka, amasafuriya, ibicuruzwa bya Surfo bikorwa n'uruganda rwa Surfo n'ibindi, kuko twe imipaka yacu irafunguye nta kibazo. Ariko ku ruhande rw'abaturanyi ntabwo ibicuruzwa byari byose byari byatangira kwinjira, ariko harimo bimwe byinjira, harimo imbuto, ibitunguru, amamesa, itabi ndetse n'ubuki.
Mu nama y'abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba, abayobozi b'inteko babwiye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru gisitushoje k'ubucuruzi hagati y'ibihugu bigize uyu muryango butarabasha gutungana. Abayobozi bayo yarabasobanura ko kugeza ubu hari ibihugu bitaroroshya urujya n'uruza rw'abaturage babyo. Kugeza ubu usibye abaturage b'u Rwanda, Uganda na Kenya bagenderana bifashishije irangamuntu, igihugu nka Tanzania n'u Burundi kubijyamo aracyakeneye urwandiko rw'inzira bita passport mu rurimi rw'Igifaransa. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro ejo.
Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kuri
Nikose.
Ndakumva.
Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuwe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko bivugaho, ntabariza he mu byukuri?
Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe.
Ni kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM.
Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda.
Amori imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. By'umwihariko tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurwa kandi mukanagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umucomoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi mu kiganiro cya none turaganira kuri bamwe mu baturage bashyira imbere imyemerere, cyane cyane gufata umwanya munini basenga kurushaho gukora. Kubemera bibiliya rero, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya gatanu umurongo wa 17 haranditse ngo musenge iteka. Ese gusenga arashatse kuvuga ni ugora mu masengesho no kujya gusenga umunsi umwe wagenwe n'itorero runaka? Gusenga iteka arashatse kuvuga ni ukuhe? Rero nk'uko bisanzwe namwe muhabwa umwanya mugatanga ibitekerezo byanyu, ngaho rero nimutubwire, ese mwumva bikwiriye cyangwa se hari icyo bitwaye mu gihe umwe mu bashakanye afashe umwanya munini akawuharira amasengesho kuruta ugukorera urugo? mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se kuri 0782028232, ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter yaje guhinduka X, hose no kwandika Ejo Youth Echo ni jambo rimwe, ubundi udusangize igitekerezo cyawe. Je muri kumva kuri micro tikaremera Patrick Mbahayikaze.
Kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo.
Iki ni kiganiro Ejo ukomeje gukurikira. Ubundi ku bantu bemera Bibiliya ivuga ko gusenga ari igikorwa cyera gihuza umuntu n'Imana bakagirana umushyikirano. Ndetse kandi ko gusenga ari kimwe mu bikorwa bigaragaza imyemerere y'umuntu mu rwego rw'iyobokamana. Umuntu ashobora gusengera ahari hose n'igihe icyo ari cyo cyose, kuko ngo Imana iba hose. Haba mu nzu, mu cyumba, mu kazi, mu nzira, mu rusengero, muri gereza, ndetse no mu ishuri n'ahandi hose ngo Imana yakumva. Mu Rwanda rero nk'igihugu kitagendera ku mahame y'idini, rutanga ubwisanzure ku madini ndetse n'amatorero yose mu gusenga. Iminsi izwi cyane amatorero n'amadini asengera mu Rwanda, tubona ko hari abasenga kwa gatanu, kwa gatandatu ndetse yewe n'abasenga ku cyumweru. Iminsi ikaba ari izwi ya rusange abantu benshi bateraniraho. Gusa nubwo bimeze gutya, hari abantu bamara iminsi yabo hafi ya yose mu cyumweru bari mu masengesho. Umwanya ukora ibindi bikorwa ukabura, nko kwita ku muryango cyangwa se ukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere ndetse n'ibindi. Rero dutangire ikiganiro cyacu twari twabaje tuti, ese mwumva bikwiye cyangwa se hari icyo bitwaye mu gihe mubashakanye, umwe mubashakanye afashe umwanya munini akawuhorera amasengesho kuruta ugukorera urugo? Munyemerere nakire mugenzi wanjye bazo bagira Fridaus atugezeho bimwe mu bitekerezo umaze kohereza kuri iyi ngingo.
Mgenzi wanjye Patrick arakoze kuba mu mwanya. Reka mbanze nshimire abakunzi bacu baherereye mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane abadukurikiye muri aka kanya. Mu by'ukuri ibitekerezo byanyu ndi kubyakira ari byinshi, n'abatindiye rekamere ku gitekerezo cya Emmanuel Hakizimana uherereye Kirehe. We abona ko abantu kwirirwa mu masengesho amasaha menshi atari ko kumvwa n'Imana, kuko bishobora guteza ubukene n'imyijyane mu muryango. Bityo umugisha bamwe bavuga ko bakuyeyo ugahinduka umuvumo. Bityo rero buri wese asabwe gusengana na hamwe abangamye kandi umwanya muto, undi mwanya akaba ari mu bikorwa bimuhesha inyungu. Undi nawe wagize icyo avuga ni Jean Niyo Twizeye uherereye Kicukiro. Aragira ati, sinshyigikiye abajya gutakaza umwanya munini mu masengesho, kuko ibyo dukeneye biri muri bagenzi bacu. Dukwiye kuba hari ibyo dukora bagenzi bacu badashoboye, bigatuma babyifuza bityo bakaduha amafaranga. Rero cya gihe abantu batakaza basenga birenze urugero nicyo cyakatubyariye umusaruro. Gusa nabo sibo, n'ubushukanyi bubera mu nsengero babumvisha kuboneka muri gahunda z'idini kenshi ari w'Imana ishimwe. Reka nshimire abakunzi bacu, nanabashishikariza gukomeza kohereza ubutumwa.
Barakoze cyane abamaze kuduha ibitekerezo. Dukomeje n'ikiganiro Ejo cy'uyu munsi, rero twifuje kumenya abayobozi b'amadini n'amatoro ndetse kandi n'abaturage batandukanye icyo bavuga kuri imyitwarire y'umwe mu bashakanye umara iminsi cyangwa se abamara iminsi yabo hafi ya yose mu cyumweru bari mu masengesho. Umwanya ukora ibindi bikorwa ukabura, nko kwita ku muryango cyangwa se gukora ibindi bikorwa bitandukanye by'iterambere ndetse n'ibindi. Mugenzi wacu Muriza Pacifique rero reka muhe umwanya atugezeho inkuru irambuye.
Gusenga cyangwa kugira indi myemerere cyangwa imyizerere ni bumwe mu burenganzira ikiremwa muntu cyemerewe. Mu itangazo mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono rigaruka ku mahame agendanye n'uburenganzira bwa muntu, mu ngingo yaryo ya 18 ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo, umutimanama no guhitamo idini. Ubwo burenganzira bukubiyemo umudendezo wo guhindura idini rye cyangwa imyizerere ye n'ubwisanzure yabo bwe ku giti cye cyangwa ari mu muryango hamwe n'abandi. Ubu burenganzira ikiremwa muntu cyemerewe, hari bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyankenye mu karere ka Gicumbi bagaragaza ko hari ababukoresha nabi, aho usanga hari abaturage bafata umwanya munini mu masengesho cyangwa indi myizerere kurusha gukora indi mirimo ibabyarira inyungu, bityo bikagira ingaruka mu muryango.
Ntabwo ukwiye gusenga igihe cyose, kuko ibyo nibyo biva mu bwangizi. Uwabuze ukajya gusenga akaba arimo mushakira, kuko bigutandukanya n'umugabo. Kuko ubusenga buri gihe udahinga udakora bikagukurizamo n'uburayi. Ndetse wava ku wa mbere usenga ukageza ku wundi wa mbere ukaba uzi ko udafite umugabo.
Ngaruka urabona hari n'igihe
Mumuna hiri kwa mbere ajya gusenga. Urugo gwe ntatera mbere rwagira gute rwageraho. Ushobora no kumwikubita uti mituwera terekada. Kuko yakoze iki yabuze umwanya wo kuba yajya kushaka uko yagira uko yakorera uru.
Teruke. Bonde se gusenga no guhora mu rusengero ntukore imirimo yo mu rugo. Iteze ikibazo nyine bakagwana bakwicana. Bibaho nyine bakigwa bagatera imvururu mu rugo. Kubera hazamo n'ubukene nyine ntibahinge basanga n'urugo nta rukubura igwa muri izo nsengero.
Nk'umudamu atashye nijoro agasanga umugabo ari mu rugo, wenda umugabo avuye nko kubaka gukora ubufundi, umugabo yanamukubita. Umugore ubwo habamo ubutandukane.
Yaba amuhora iki?
Amuhora ko yatinze. Buriya no kuvuga ngo yego gusenga turabikunda, ariko buriya umuntu agiye gusenga hari inshingano atabanje yakora, ari amasengesho ntago yacamo.
Ese ukuntu ingaruka yabamo zishinga gusenga utahingira urugo rwawe, abana baticwa n'inzara gusiye singaruka?
Mujya mubibona se? Nawe
turabibona. Uzafata icyumweru ari kugenda nguri gusenga, ese urwo rugo ruzaba urugo? Ntago rwaba urugo.
Ntago wahera ku itariki ya mbere uzarangiza ukwezi uri mu masengesho ngo umuryango uzatera imbere. Ntago watera imbere, watungwa n'iki?
Mbarushimana ni izina twahimbye umwe mu baturage bo mu murenge wa Nyankenye, uvuga ko yahuye n'ikibazo cyo kuba bashakanye amaze imyaka itanu umwanya munini yarawuhariye kujya mu bikorwa by'amasengesho. Arasobanura uko byagenze n'ingaruka yahuye nazo.
Jyewe n'uwo twashakanye dusenga mu matorero atandukanye. Ku cyumweru ni amateraniro ya rusange. Ku wa mbere hari aho bajya ngo ni mu byumba by'amasengesho bakirwa iyo kaza ku mugoroba, aboneka ku wa kabiri, ku wa gatatu ni ukujya kwiga indirimbo, ku wa kane ni amasengesho ku itorero ku rusengero rwabo, ku wa gatanu ashobora kuboneka ho gato cyangwa akajya gusura abandi bantu bakajya gusengana mu ngo zabo, ku wa gatandatu ni ugusubira ku rusengero kurepeta. Ibyo bintu rero ugasanga bisubiza urugo inyuma ibyo yakabaye akora cyangwa se yakabaye amfasha. Kuko nkanjye ntabwo nkunda kuba mpari, nanjye mba nagiye guhigira urugo. Hari umurimo nkora, wenda si ngombwa ko nawuvuga, ariko ni umurimo winjiza. Dufite abana twifuza ko batera imbere, ariko ugasanga ibyo ngibyo ntago bimureba, kandi azakenera igitenge, tuzakenera isukari, tuzakenera amafaranga y'ishuri. Urabona amashuri ari gutangira, ariko ukabona buri gitondo arimo aragenda, ikigoroba aragiye. N'uwo mwanya abonye wenda ku mugoroba ngo yaba ari gukora ikintu, hakaza mugenzi we basengana bakaba bagiye muri ibyo byabo.
Icyo kibazo mwigeze mukiganiraho bijyanye n'umwanya munini atakaza ajya gusenga?
Mbo iyo ngingo tujya tuyiganiraho, ariko akazana bya bindi byo muri Bibiliya, kambwira ngo Yesu yaravuze ngo musige ibyanyu munkurikire, ngo kandi abazankurikira ngo nzabahemba. Ngo niyo mpamvu natwe ibi ngibi byo guhibikana by'isi n'ubundi tutazabigendana mu ijuru, tugomba kubyihorera Imana ikajya imenya ibyacu.
Ubona ari izihe ngaruka byakugezeho kuba afata umwanya munini ajya mu masengesho?
Njye nakoreye uruhushya rw'agateganyo, ndayibona nkoze rimwe. Numvaga nshaka kuba nashaka kategori kugira ngo nibura nziteze imbere ako kazi nkora, kandi kuko katampa amafaranga menshi, kamfashe mbone urwo ruhushya rwa burundu, hanyuma njye mbo ninjiriza urugo. Ariko kubera njye wari njye nita ku rugo cyane, ntabwo byakunze urushya rwanjye rwa SR ba expired. Ubwo urumva izo ni ingaruka ziguma zinkurikirana kubera icyo kibazo cy'umufasha wanjye uhugira mu kugenda mu masengesho cyane umwanya wose akawumarira aho ngaho.
Ubona ari izihe nama wagira imiryango cyangwa abashakanye muri rusange?
Ni basenge ariko bagire n'umwanya wo kwita ku rugo, bashake ibyo urugo rukenera, bashake iby'abana bakenera. Kuko niba umuntu, niba umugabo cyangwa umugore bose reka mbavugeho azafata umwanya akigendera, ntabwo umuntu umwe azita ku bana, yite ku matungo, yite ku mirima, yite no ku byambarwa n'ibiribwa. Ntabwo ibyo bintu byatuma urugo rutera imbere.
Archidiakoni Murindwa Mark, umuyobozi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu karere ka Gicumbi, avuga ko gusenga cyangwa kugira indi myemerere bidakwiye kubangamira inyungu n'imibanire by'abagize umuryango.
Imana yaremye umuntu mbere na mbere ijye kurema isi, yabanje kurema ibindi byose umuntu nawe iramurema, kandi irangije kumurema imishyira muri Edeni. Ntabwo yamushyizemo ngo abemo gutyo gusa, ahubwo yamuhaye inshingano, inshingano ikomeye. Dusanga mu gice cya kabiri cyo mu Itangiriro, umurongo wa 15 ugira uti: Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Rero Imana umuntu Imana yaremye yamuhaye n'inshingano zo gukora. Rero agomba gukora kugira ngo yiteze imbere, agomba gukora kugira ngo abeho, nubwo akwiriye gusenga, akwiriye kubaha Imana, ariko kubaha Imana kugomba kugendana no gukora. Usanga hari bamwe usanga hazamo kudasobanukirwa neza icyo twakwita nk'ubuyobi, ndetse bamwe bakabyitira ko bakunda Imana, bakurikira Imana, basenga Imana, ariko wacengera wakwanariza neza ugasanga mu by'ukuri harimo ubuyobi. Ntabwo rero ubundi abantu bemera Imana bakagombye guhuza, abantu bemera Imana bakagombye kugira imyumvire imwe, kuko Imana niyo soko y'ibyiza, Imana niyo soko y'imigisha, abantu bakumva ibintu kimwe. Iyo batabyumvise kimwe rero na handi biba bituruka ni ku mubi ushaka kuyobya abantu. Abayoboke b'amatorero n'amadini bitware gute mu guhuza imyemerere yabo n'iterambere ry'umuryango? Abayoboke b'amadini inshingano zabo nyamukuru ni ukuyobora abantu, kandi tubayobora mu byiza, ni ukuyobora abantu tubigisha, ni ukuyobora abantu tubakangurira iterambere mu buryo bwuzuye. Iyo tuvuze iterambere mu buryo bwuzuye, tuba tuvuze iterambere mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bwa roho cyangwa mu buryo bw'umwuka. Iby'umwuka bikagendana n'iby'umubiri, ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri bigendana. Iyo umuntu ameze neza mu mutima, mu myemerere ye, anezeza Imana, aba akwiriye no gukora kandi agamije n'iterambere kugira ngo agere kuri ya mibereho myiza Imana yifuza. Kristo ni ukora agaranira iterambere. Umukristo ni ukoresha impano ze Imana yamuhaye, agakoresha n'igihe cye Imana yamuhaye, akakibyaza umusaruro. Kuko mu bintu Imana izatubaza nabyo birimo: ko naguhaye ubwenge wabukoresheje ute? Ko naguhaye igihe cyanjye wagikoresheje ute? Ko naguhaye amahirwe wayakoresheje ute? Tukwiriye kuzirikana ko mu by'Imana izabaza abantu nabyo birimo.
Nubwo umuntu afite uburenganzira bwo kwisanzura mu mitekerereze, mu myemerere no mu guhitamo idini, mu ngingo ya 37 yo mu Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka wa 2003 nk'uko ryavuguriwe muri 2015, mu gaka kayo ka kabiri kavuga ko kwamamaza ivangura rishingiye ku isano muzi, ku karere, ku bwoko cyangwa ku macakubira ayo ari yo yose bihanwa n'amategeko. Nkuru nziza Pacific ku bw'ikiganiro ejo.
Nguko rero ati ntabwo hera ku itariki ya mbere ngo uzarangize ukwezi kuri mu masengesho udakora ngo umuryango uzatere imbere. Dushimiye cyane rero ibitekerezo by'abaturage bo mu murenge wa Nyanyenye mu karere ka Gicumbi, batubwiye ko bo batemeranye n'abakoresha ubu burenganzira bwo gusenga, bagafata umwanya munini mu masengesho kurushaho gukora indi mirimo ibabyarira inyungu, bityo bikagira ingaruka ku muryango. Dushimire kandi uwahawe izina rihimbano Mbarushimana w'umurenge wa Nyanyenye, waduhaye ubuhamya bw'uko uwo bashakanye amaze imyaka 5 umwanya munini yarawuhariye kujya mu bikorwa by'amasengesho, bityo bikaba byaratumye iterambere ry'umuryango wabo ridindira kubera ko ari we wenyine ukora. Rika tunashimire kandi Arishidikoni Murindwa Maka, umuyobozi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu karere ka Gicumbi, yifashishije Bibiliya yatubwiye ko n'Imana iri mu muntu yamuhaye inshingano zo gukora. Anatubwira ko kandi inkemerere idakwiye kubangamira inyungu n'imibanire by'abagize umuryango. Shuti bakunze ikiganiro ejo mudukurikiye, ngaho nimutubwire nanone, ese mubona bikwiye cyangwa se hari icyo bitwaye mu gihe umwe mu bashakanye afashe umwanya munini akahora musengesho kuruta gukorera urugo? Mukomeze mutwohereze ibitekerezo byanyu kuri imero yacu ariyo 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 0787 28 02 32. Mu gihe murimo muratwohereza ibyo bitekerezo byanyu, reka dufata akaruhuko gato, njye ndagaruka mu kanya.
Nubwo kenshi ducumura tukubabaza bikabije, utinda kurakara ntabwo uhita utwitura, uduhane uduce. Iwowe mubyeyi w'ukuri,
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwarimu duteza amatwi hani uhagaruka igice cya mbere cy'ibiganiro byari biremeshejwe muri kino gitondo na Joy Diane Ninahazwe sindabasize mwenyene ndabasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo yakoze na